Giancarlo got another republic. Book the boss.
GL.
I wonder if you love me. I wonder if you love me. Give me one more word. I'm Toto, many more. I wanna fly there with you. Baby, nataka nikipanda niwe nawe. Nifika mavuno nile nawe. Nishuke nipande nikiwa na wewe. Hola, kila nikiwaza na kuona we. Siwezi ishi mi bila we. Siwezi mpaka nikuoe, baby. Put the ring on it. Niparaza dunia penzi. Naumiaje. Hauniaje. Waniparaza dunia.
Amana mazi, amana wanai. Amana mana 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 ni. Nina ni mana mama kujinja kutaka mama wanu mabisika tabi. Mabisika mabi, kara mazi. Amana wanai. Amana mana 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 ni.
Wacha nidiki Wolu nanipatia my baby. Wendo nanikuliza kitete. Don't go far away, So sweet like peanut butter. The way you give me that me and a daughter. Call me baby, I'm hungry right there. Boda to boda mwendo bamba to bamba. Wako mimi sticky, city shiki. Penzi lako kakisiki. Sing okay my love. Sweetie city, niko wiki. Kwa mapenzi yako na yonipa my love.
Naumiaje. Hauniaje. Waniparaza dunia penzi. Naumiaje. Hauniaje. Waniparaza dunia.
Amana mazi, amana mazi. Amana mana 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 ni. Nina ni mana mama kujinja kutaka mama kwanu mabisika tabi. Mabisika mabisika na mazi. Amana mazi, amana mazi.